nice.
What?
Hey, you're the truth.
Yeah.
Mac.
Ice.
Love you, baby, come.
Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Come and dance on my joy. Oh, baby. Can't tell I'm all you want. Uyo baby kapandisha chati yangu.
Nitamtembeza kote, nikawaeleze wote. Nampenda peke yake, nampenda, nampenda. Tambembeleza zeze, kwenye shida nemliwaze. Kwa heshima nitangazi, nampenda, nampenda. Yeah, yeah. Nampenda, nampenda. Nampenda, nampenda. Meza ma waridi, waridi. Waridi, waridi. Waridi, waridi.
Ebwana na kwenye mapens kuna kitu minitaji. Umpate wa ubani rema za mumbaji. Na ukipenda mapens basi usiwe mzugaji. Pigana pambana ili upate mahitaji. Fano mina mama, nimemshiba kwa ra. Amenishika bala, sijiwezi jamaa. Nogopa kuwa kicha, nikikose zira. Take nini tena staki taka taka. Mama kanza man, mola kanipo blame. Bila complain, mtoto kafole. Wanangu we, misi ndo mwanenu. Toe wapi ubavu wa kumwacha shemwenu. Machizi ye, misi ndo mwanenu. Toe wapi ubavu wa kumwacha mama enu.
Waridi, waridi. Waridi, waridi. Waridi, waridi.
Namuona,
uyo,
namuona,
uyo,
namuona,
uyo,
mimi namuona.
Nampenda,
nampenda, nampenda, meza ma
Free Nation.